enkosi ngabantu Dimas, ngabantu Carl Shakarian okanye uDimas Shakarian kunye nomzalwane uCarl Williams nabathunywa nonke. Ndicinga nje la mzalwane umlimi apha ukuvakalisa nje oko bendifuna ukukutsho ngobusuku, okokuba nje uthabathe intetho yam kanye kum. Ngokuba bendikonwabele oku, ndiyakholwa le nkomfa ngaphezu kwayo nayiphi inkomfa endakhe ndakuyo. Andizange ndibone nakweyiphi inkomfa enintsi imvisiswano kunye nobunjalo obudlelwane benene nothando lobuzalwane. Enye into endiyenzileyo, ndidibene nabaninzi abathunywa abatsha bezulu, abazalwana abatsha endithe ndabanenyhweba yokuqhawula izandla nabo nokuthetha nabo. Nje ubusuku obumbalwa obugqithileyo bendiphulaphule kumzalwane wombhaptisi ehleli ngaphaya, ndinakho ukulicinga igama lakhe Evan, kwaye uzise ikhadi kum. Ndiyakholwa nguanti wakhe ohleli apha ngobusuku. Ube enela khadi lokuthandazelwa 20 eminyaka. Wayeziswe emhlanganweni esifa sisifo esinokuthi mhlawumbi ugqirha wayenokusichaza ukuba siyintoni. Yinto enjengeqhenqa kodwa asiloqhenqa. Wena nje kukho utyando, banakho ukusika oluthile uhlobo lomsipha khona apha kanye into ethile, kodwa ubeyakuba njengesityalo, ubeyakufanele ahlale phaya. Kwaye ngelixa ehleli phaya, mhlawumbi ikhadi lakhe lingabizwanga okanye kwanto, angakhange abe kumgca wokuthandazela, umoya oyingcwele wandikhokelela kuye, kwaye usemva phaya ngobu busuku philile, kwaye sinombulelo kakhulu ngokuya. Ungaphakama uanti ka uThixo akusikelele dadewethu ngokholo lwakho olukhaliphileyo kwinyana kaThixo. Wanga ngakugcina uphilile kude kube lilixa yena akubizela ekhaya, xa lona unakho ukufa uthabatha ungenakho ukufa. Ndibulela kakhulu ngokuya ukucinga wabamba ela khadi ngayo yonke le minyaka ngoku, waze emva koko weziswa apha kum kwaye waboniswa kum ngobu busuku. Niyazi bendisithi unjengesonga phezu kwamanzi, siyabuyela kuwe xa uzama ukwenzela into ethile omnye ongomnye. Ngoko ndibe nayo kananjalo inyhweba yokudibana nabaninzi baba balungiseleli balungileyo, kwaye ndincoma kakhulu ubudlelwana babo obuhle nentsebenziswano. Umzalwane uCarl undipapashile ukuba ndibuye kunyaka olandelayo ukuba inkosi ithandile, kwaye silapha emhlabeni, kwaye ke ndithemba ukudibana naye wonke ngamnye wenu apha kunyaka olandelayo kwakhona, kwaye ngamnye azisa omnye ummeli kunye naye. Ngoko ukho nje into enye endingathanda ukuyitho, into encinci malunga mhlawumbi nje okwethutyana, ngokuba uGqirha Reed uza kuthetha emva kwangoku, kwaye ize ukusuka kude ukuza apha ngobu busuku. Ndineemayile ezingama-250 endithenda ukwenza olu hambo ukuza kuva uGqirha Reed, kwaye okuthile kwenzekile ngethuba eligqithileyo endiya kuthi, kodwa uGqirha Reed yakuqhuba amawaka eemayile ukuza kumva. Kodwa into ethile ye usukela ndilapha ndingaqhuba amawaka eemayile nje ukuza kuva oko ndithenda kuva kwithutyana eligqithileyo, enjalo ukumangalisa into okuthile inyama negazi engenako ukukutyila. Thabatha umoya oyingcwele ukuyenza, kwaye ukubona umntu othile okhuthaze ubomi bam ngendlela enjalo, kwaye ndiyakuba nombulelo kakhulu bonke ubomi bam. Ebendifuna kukutsho ukuba kungafuneka ndibe notyando, biza uGqirha wezempilo uze kumGqirha Reed kanye ngoko. Ndingayithemba indoda ityande ukuba kufuneka ndibe nalo izandla ezikholelwa kuThixo, ezo ziya kuba zizo endiya kufuna zisebenze kum. Kwaye ke si ndiyathemba andisayi kufuneka ndibe nalo, kodwa ukuba ndiyafuneka ndiyakufuna yena okanye indoda efana naye yokwenza umsebenzi ukuba akanakuba phaya. Ndibe nento ekufuneka yenzekile kubusuku obugqithileyo yokuba okanye izolo emva kwemini xebe ngahlobo oluthile ebingaqhelekanga kum, kwaye ndiyakuba mfutshane ngokuba andifuni kuthabatha ixesha lomzalwane wam. njengoko eza kuthetha. Kodwa ndicinga luhlobo lokuhambisana nolungiselelo lwam. Ndiyazibukela izinto ezincinci, nje yonke into encinci inentsingiselo kum. Andikholelwa ukuba nantoni yenzeka njengebhaqo kumKristu. Icinga imiselwe nguThixo kuba uYesu wathi uyakwenza zonke izinto zisebenziselane okulungileyo kwabo abamthandayo. Ke ngoko ndiyakholwa ukuba yonke into encinci kulungiselelo oluncinci oluthobekileyo athe yena wandinika lona ukunceda nina bantu, unceda wonke ubani, kwaye nina nonke niluncedo kum ukuncedana omnye nomnye ukufika eluzukweni. Koko yonke into encinci inentsingiselo kum, kodwa kwakunzima kum ukukholelwa loo nto izolo emva kwemini xa bendilahlekelwe ngumxholo wam phezulu apha. Ndiyanixelela, andizange ndifumaneke kangako ebomini bam. Kwaye ngoko owam umfazi undinike iBhayibhile entsha ukwenzela iChristmas eyam endala yayiphelile ndibe nayo phantsi amashumi amabini eminyaka ngoku. Yanikezelwa kum ngabantu beHouston Gospel Tabernacle iminyaka emininzi eyagqithayo xa ndaqalisa ngemikhankaso. Kwaye ke nje mna ndiyixabisile kakhulu, kwaye ndi amacwecwe namaphepha okunqumla ulwandle nakujikelela kude ndiyaphasalala. Ndithatha iphepha mhlawumbi kwiGenesis kuze kufuneke ndijonge emva kwiDeuteronomy ndaweni ithile ukuze ndiyifumane. Uyazi apho ndalifaka nje khona emva eBhayibhileni. Ke wandifumanela enye ukwenzela iChristmas, kwaye ndakuthiya ukubekela bucala incwadi endala ibe yethandekayo kakhulu kum. Ndathi ukuba ndihambile ngaphambi kokuza kukaYesu, ndibekeni yona kum, mayihle nam lena, kwaye ndiyakubuya ndinyuke nayo xa sibuya sinyuka. Ke ngoko leyo yimbono yam kakade. Njengoko ndandiqhele ukubalisa ibali elincinci ndithemba oko akuhlambeli inkolo, kodwa ndaya indoda yandixelela ngelinye ixesha ndiyakholwa yayingumzalwane u-L Prickett umhlangano phezulu eNew York, kwaye ndahlangana nendoda yathi, yitsho yintoni oyenzayo kunye naba somashishini ekubeni ungumshumayeli? Ndathi ndingusomashishini. Yaze yathi, hlobo lunye lweshishini okulo? Ndathi assurance. Ngoko yacinga ndithe insurance, yabona ke ndathi assurance. Yathi, oh, hlobo luni lweinsurance oluthengisayo? Ndathi bomi obungunaphakade, obungunaphakade. Ndathi andiyithengisi yona, ndingonepolisi buqu, kwaye ndizama ukumisela yona kwabanye. Khumbula inkwenkwe endandisiya nayo esikolweni ngelinye ixesha, kwaye yayingumthengisi weinsurance. Ngoko i-insurance ilungile, kodwa andinayo nenye. Ngoko ke yeza endlwini yam, yaze yathi, Billy, ndingathanda ukukuthengisela i-insurance ethile. Yathi, yamazi umntakwenu, umntakwenu uthengisela uMetropolitan. Yathi, kuhle. Yathi, ndingathanda ukuthengisela i-insurance ethile. Yathi, oh Wilma, enkosi. Kwaye uya ingaba ilapha ngobusuku, umntakwayo ubhala amanqaku kwi-The Upper Room, incwadi The Upper Room. Ke yona ndathi ndinayo i-assurance. Yathi, intoni? Waze umfazi wam wajonga kum ngokungathi ndandingumhanahanisi. Yena ndaze ndathi, ke umfazi wathi, Billy, ndaze ndathi, ewe, aha, ndinayo i-assurance. Yaze yathi, oh, ndiyaxolisa. Yathi, bendingazi, ndizile ukuba ubungenayo i-insurance. Ndaze ndathi, hayi, ndine-assurance. Yaze yandifumana oko ndandikutsho ngoko. Yathi, ubusithini? Ndathi, assurance. Yaze yathi, kulungile, uthetha ukuthini? Ndathi, isiqinisekiso esisikeleleyo, blessed assurance, uYesu ngowam. Oh, esinjani isikhokheliso ngcamliso sozuko olungcwele, yindlalifa yosindiso othengiweyo nguThixo, ozalwe ngumoya wakhe, ohlanjwe egazini lakhe. Yathi, Billy, uyayazi ndikuxabisile oko. Yathi, yinto elungileyo kakhulu leyo. Kodwa yathi, nyani, oko akuyiko kufaka apha emangcwabeni. Ndathi, kodwa iya kundikhupha. Andoyiki, andikhathazwa malunga nokungena, kukuphuma, yabona. Ke ndicinga indlela esizifa ngayo malunga nayo. Ubusuku obugqithileyo, xa ndathabatha laa Bhayibhile kwaye ndingenakho ukufumana laa mxholo, aze ndathabatha laa Bhayibhile intsha, mna ndiyifunda kwendala, aze ndathabatha entsha ndayifaka phantsi kwengalo yam, aze ndabalekela apha, aze ndatyhila kulaa ndawo. Aze ndacinga kuhle apha, yakhola yayinguYohane ongcwele i16:21, kwaye yayingeyo ndawo yokufundwa konke konke. Ndathi kumzalwane uMo, ingaba oko kulapho kukhoyo? Ewe. Ndaze ndajonga ngasemva kwaye yayingekho apho. Ke ndacinga kuhle banephepha elingekhoyo kuye, iphepha kuye. Waze umzalwane wam apha weza, umzalwane uStanley weza ngapha, uBishop Stanley Gxebe. Kwaye andazi yayithetha ntoni indoda, nda yayiye ngako intuthuzelo kakade. Wenyukela kufutshane ecaleni kwam waze wathi, "Yimanxi mzalwane, uThixo mhlawumbi uza kwenza into ethile." Yabona, kwaye oko nje kwandikhuthaza ukucinga ukuba angatsho oko. Yamangala ukuba waqonda ukuba waprofeta, kodwa ekuthetheni naye ithuba elimbalwa eligqithileyo njengaphambi kokunyukela apha, iqinisekile wenzile. Ke izisile kumyalezo wam phezu kweentsumbu zozalo nanjalo njalo, kwaye indlela ekrwada yam encinci yokuyenza malunga nenyibiba nendlela ethi izalwe ezantsi kwaye iveliswe kwaye iphume ize itsale ila amaqabaza ombetha nanjalo njalo, kuze emva koko ukonakala koko ifanele ife kuko ukuzalelwa kuko Gxebe ukuphuma, kwaye ndandizama ukwenza umzekelo webandla kanye njengogqirha apha ukuba ufuna ukunyanga isigulane. Sinoogqirha namhlanje abathi ungakhuhla unyawo lwakho kumva wesithende uze uphilise umhlazi ebusweni bakho, uyabona. Kodwa olungileyo ugqirha akasayi kuphulaphula kwinto efana naleya, unyanga isigulane ngokwencwadi ayifundayo kuphando lwamayeza. Kwaye leyo yindlela endizama ukuyenza ukunyanga isigulane. Xa ndibona ibandla ligula andifuni kuzama ukubaxelela ukuba bafuna awulo zandla olutsha okanye into ethile, umbutho omtsha, kufuneka ndilinyange ngokwencwadi endiyaziyo, yabona. Kwaye ke xa ndibona ibandla ikhangeleka lifunyanwa irhashalala, ndifuna ukuthabatha kwalo mmiselo ndicinga olungile, kwaye iye yerhashalala ukuyikhupha ebandleni. Xa ndibona isono sivumbuluka kulo yindlela ekwanye, ndizame ukwenza uthelekiso ngoEsawu noYakobe, kwaye emva koko ndizise amaxesha ezantsi kwaye andisayi kuya kokuya. Kodwa ukuyizisa ezantsi kwindawo yokugqibela kwisibhalo sam sokugqibela ukuyisebenzisa yayikukuyithelekisa, hayi ngokungekho ngokwesibhalo, kodwa njengoko uYesu wathi iya kuba njalo. Oko ugqirha ongoyena athe imeko yebandla ifanele ibe yiyo kule mihla yokugqibela iya kuba yilawudike elityebileyo eliyimfama ize ihlwempu lebandla, kwaye liya kuthelekiswa kunye nemihla yaseSodoma. Ngoko siyazi ukuba oko yinyaniso ukuba uyayiqaphela ngokwembali, wazisa imihla kaNowa kuqala waze emva koko imihla yaseSodoma, kwaye oko yindlela nje eyihambileyo nje into ekwanye. Kwaye imbali ithe kumatyeli amaninzi yaziphinda, imbali iyakwenza kwaye zenza njalo izithembiso zeBhayibhile. Umzekelo njengakumateyu isithathu apho ithe, "Ndambizela ngaphandle kweyiphutha unyana wam." Ngoku ukuba uthelekisa isalathiso koko ya yayinguYakobe unyana wakhe wambiza ukuphuma iphutha, yayingunyana wakhe omncinci, kodwa unyana wakhe omkhulu uYesu wabizelwa ngaphandle kweyiphutha naye. Ke yayine nempendulo equkayo ke, kwaye ekuboneni njengoko babehamba bethetha malunga nokuya, kwaze emva koko ndazisa iingcinga zam zokuya ngaze ndaphuma kwiphandle eqongeni ngemka. Abantwana bam sigoduka bafuna ukumisa apha ndaweni ithile ukufumana isandwichi, ndaza ndangena ngaphakathi umfazi wathi, "Billy, bendiphakuphaku kakhulu bendingaze mandikwenze." Wathi, "Ndikunikile la Bhayibhile." Ndathi, "Akuzange uyibhale kwaye akuzange uyihlanganise sithandwa." Wathi, "Kodwa nje ukucinga ndikunike iBhayibhile enegxeke kuyo." Ndathi, "Kuhle, mhlawumbi ibingekuko." Kwaye omnye wabantwana wayithabatha kwaye besiya kuva ngokubamba amaphepha, hayi yakhangeleka ilungileyo kodwa kanye emazantsi yayingamaphepha amabini encamathelene, yabona. Kwaye isahluko se-16 yaphumela kwelinye icala, kwaye inkqubekeko isahluko se-16 saphuma kwelinye icala, kwaye ese-17 saqalisa kwiyabona igqibelele nje ngokuchanekileyo ngokufanayo ukunqumleza, kwaye elaa phepha lesi-India linciphe kakhulu lincamathelene. Kwaye ndandifunda okuphuma kwisahluko se-17 lonke ixesha endaweni ye-16 isahluko. Ndaye ndacinga, "Thixo, kutheni ukwenzile okuya? Kutheni kube nokuba khona into enjeyangoku? Ndim ndivakalelwe, niyazi ukubona oko ibimalunga nako kuba ndicinga akukho nto izenzekelayo ngebhaqo kwaye ndandicinga malunga nentuthuzelo yomzalwane apha esiza endixelela yimanqi yena ekubeni engumpristi yimanqi mhlawumbi uThixo uza kwenza into ethile okanye into ethile ngolwa hlobo kwaye ndacinga ingaba njalo njani laa nto kwaye emva koko ndihleli phaya njengesithonga sendudumo siphuma ezulwini yeza kum ngoko oku ungangenzi intsingiselo kuni kodwa iyayenza kum yabona ndiyakhumbula uLuka isahluko sesine okokuba uYesu wangena kwindlu yesikhumbu eNazaret apho wayekhuliselwe khona njengesiko lakhe yayikukuya ebandleni ngo kwindlu yesikhumbu ngesabatha kwaye xa wakwenzayo siyaqaphela phaya ukuba umbingeleli wamnika iBhayibhile incwadi esongwayo uYesu ejonge kwincwadi esongwayo wafumana ndawo ithile uIsaya 61 waze wafunda isibhalo emva koko wabuyisela iBhayibhile kumlungiseleli kwaze njengoko wayejika ejonga esihlweleni onke amehlo aye kuye waza wathi namhlanje esi sibhalo sizalisekile kwaye siyazi indlela olwalungaqhelekanga ngayo olwafundo lwesibhalo ngokuba wathabatha nje indawana owokuqala nowesibini umqolo kaIsaya 61 isiyoqala nesibini kodwa wafunda nje kangaka apho umoya wenkosi uphezu kwam ukubopha abantliziyo zaphukileyo nokunika ukuphilisa abagulayo nokuvula amehlo abamfanekileyo nokushumayela umnyaka owamkelekileyo wenkosi wazemva koko wema kuba okulandelayo yayikukuzisa umgwebo oko wakuya kwenzeka ekuzeni kwakhe kwesibini hayi ukuza kwakhe kokuqala kwaye wema waze wajika wathi namhlanje esi sibhalo sizalisekile indlela okwakungqale ngayo okuya kwaye enjani intetho eyayiyo kubefundisi nakubantu ababekhona okokuba abe nokukwenza oku kucace ebantwini namhlanje esi sibhalo sizalisekile kuba nanko elapho uMesiya noko babengayikholelwa nanko elapho othanjisiweyo weyure lonke isuntswana lolungiselelo lwakhe ukusukela ekuzalweni kwakhe ukunyuka lwabonakalisa oko wayekuko kwaye noko babengenako ukuyikholelwa enjani intetho kodwa wayenokutsho namhlanje kwaye ukuba umntu wavula amehlo abo babe nokwazi ukwazi umhlaba bephila kuwo kubo leyo yayiyure yakhe kuba wayelapho kanye phaya esenza oko isibhalo bonke abaprofeti bakutshoyo ukuba kuya kwenzeka ngalamhla nanko elapho esenza ngqo oko uThixo akuprofetileyo kuya kwenzeka bakuphosa njani ukukubona oko wakufanele bazile kamsinya ukubona oko ulungiselelo lwakhe lwalukuko nanko uMesiya babeya kuyazi ukuba wathi isibhalo sizalisekile ndiyacinga namhlanje kwaye qaphela oko okwakukuko njengoko umbingeleli enikezela ilizwi lafundwa lwabuyiselwa kumbingeleli kwaye ucatshulo lokugqibela oluphuma kumtholo wam endinawo kwaye izibhalo zam zibhalwe phantsi yayinguLuka ungcwele 17:30 apho uYesu ebhekiselele kulo mhla esiphila kuwo esityebile isigaba iLaodike kwaye noko sibolile kwezopolitiko politiko lwebandla nopolitiko lobuzwe zibole nje ngokunokuba zinganjalo kwaye emva koko wathi njengoko kwaba njalo ngemihla kaLothe kuya kuba njalo ekuzeni kwexesha lesiphelo qaphela oko wakutshoyo phaya kumhla apho unyana womntu aya kutyilwa yabona kwimihla apho unyana womntu aya kutyilwa ndifuna ukutsala inqwalasela yenu yabona weza ngamagama amathathu weza njengonyana womntu nto leyo yayingumprofeti kwaye oko koko akwenzileyo waqondakalisa ulungiselelo lwakhe ngokuba ngumprofeti sonke siyakwazi oko wonke ubani kuthi uyayazi akazange athi wayengunyana kaThixo wathi wayengunyana womntu ngoku namhlanje ungunyana kaThixo nto leyo wabuyela emva kwaye ngoku ukuyimoka moya oyingcwele ongabonakaliyo umntu kodwa kananjalo uThixo, unyana kaThixo. Kwimileniyam uhlala phezu kwetrone kayise, ngoko uya kuba ngunyana kaDavide. Wazityila yena kuqala njengonyana womntu, umprofeti, esi sigaba ngesigaba sebana, unyana womntu okanye unyana kaThixo, kwaye kwesi sisesinye isigaba, unyana kaDavide, oonyana abathathu. Kodwa uyaqaphela apho wathi ekupheleni kwesigaba sebandla ifike kweyona mbutyulelo de abe uya kutyhilwa kwakhona njengonyana womntu xa unyana womntu etyhilwa. Okunjani ukufaneleka okwakuphixana kwezolo kwaye ndiyathemba aniyiphosi. Siye saba naso isityhilelo sonyana kaThixo, kodwa isithembiso sokugqibela awathi uAbraham wanaso phambi kokuba unyana yenziwe okanye aziswe ebukhoneni lowo wayemthenjisiwe. Phambi kokuvela konyana wesithembiso, uThixo wazibonakalisa buqu phaya eSodom njengomprofeti ekubeni eyindoda enyameni. UThixo uElohim, njengoko bendive othile eyithetha ngethuba elidlulileyo, intloko buThixo ngokusemzimbeni yayikuye, wayeyinzaliseko. UElohim yinzaliseko yentloko buThixo emzimbeni, kwaye siyaqaphela phaya xa uLothe wabona, xa uAbraham wambona yena esiza, wathi Nkosi yam, yayisisithathu sabo. Kwaye ezantsi eSodom uLothe wabona babini waze wathi zinkosi zam, ukusilela kwesityhilelo. Ke qaphela okwenzekayo apha xa wenyukayo indlela awazenza waziwa ngayo. Asinako, andinako ukutsho oko ukuba nje bendisezintswaneni zam, yabona. Umzalwana uprofetile xa ebesitsho kum oko wakwenzayo. Namhlanje qaphela oko wakwenzayo kanye emva kokufundwa kwesa sibhalo. Kwimihla xa unyana womntu, hayi umntu, hayi ukuba umntu, unyana womntu uya kuzityhila buqu phakathi kwabantu bakhe kwakhona. Namhlanje esi sithembiso sale yure esithi ngoku siphile kuyo sizalisekile phambi kwamehlo angawethu. Waguqukela kwamsinye ebandleni wayeyishumi okanye ishumi elinesibini nantoni abantu ababeyiyo phaya akwazeki, wenza kwa into ekwanye awayenzayo eSodom. Namhlanje esi sibhalo senziwe sabonakaliswa phambi kwenu, senziwe sanyanisa phambi kwenu. Ngoko mzalwane dade, bathunywa balungiseleli bam, nantoni esiyo apha bantwana bakaThixo, sisondele kangakanani ekuzeni kwakhe ngoko. Ukuba ngoku siyasibona isibhalo athe wasithembisa njengaphambi kokuwa kumlilo eSodom ukuyitshisa, kwaye ukufanisa lo mhla nokuya kunye nokubona esasibhalo kanye phambi kwamehlo ethu sizalisekiseka, sisondele kangakanani ekuzeni konyana kaThixo ngoko. Indlela yokusondele ngayo ukubonakaliswa kwezibhalo njengoko wenzayo kuAbraham ukuzisa ibandla phezulu kumfuzisela, nto leyo waye esisithembiso ebandleni. Kwaye ngoko siyafumanisa imbewu yangokwasenyameni kaAbraham indlela eyasilela ngayo, kodwa imbewu yasebukumkanini kaAbraham, nto leyo ingokokholo kwisithembiso selizwi, iyabonakaliswa ngoku emhlabeni namhlanje. Sisesiphelweni sexesha, mzalwane dade wam, sisekupheleni, kwaye asinawo omnye ongomnye umfuzisele. Kufuneka ndifuzisele izibhalo ngokuba andinamfundo yaneleyo yokukhupha amazwi nezinto ndenza umfuzisele. Kodwa ukuba ndiyabona ezithunzini, ukuba ndizange ndisibone isandla sam kwaye ndibone isithunzi, ndiyayazi ndineminwe emihlanu. Kwaye leyo yindlela okufuneka uqaphele imifuziselo yesibhalo yetestamente endala. Yenza ntoni? Ibonisa kwangaphambili ngesithunzi oku. Kwaye uYesu watsho ukuba iSodom nesi siboniso ngesithunzi sexesha lesiphelo ngoku. Kwaye kwa ezo zibhalo ezazithenjisiwe kuSodom, kwa ezo zibhalo ezazisenzeka eSodom, awathi uYesu ziya kuziphinda kwakhona kuloo mhla, zazisiwe kanye phambi kwethu namhlanje. UThixo anisikelele, ningayiphosi, kwaye ukuba ndiniboni apha kunyaka ozayo xa bekhwela izinyiko zegolide, ndithemba ukudibana nani phezulu phaya. UThixo anisikelele.
Hungary is full of the Hungary people. One day. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We Would you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Bawo thina ukwezibhala sibona kubonakalisiwe phambi kwethu umqondiso nomfuziselo wokugqibela amazwi kaYesu Kristu atho ukuba oku kunjalo njengoko kwakunjalo eSodoma sibona ihlabathi kwimeko yalo sibona ibandla kwimeko yalo sibona abanyulwa bebizelwa ngaphandle kwalo lonke ihlelo ubomi obukwezo ndawo buphumela ngaphandle ngoku ukuya kuthabatha ubume bembeni Siyathandaza, bawo wasezulwini, ukuba sonke siya kuvuka ngokukhawuleza, njengomzalwane osandula kuthi ngoku, uye wabona phambi kobuso bakhe, kwaye xa ebenamehlo akhe evaliwe nje inyambalala ihamba phambi kwakhe. Oh Thixo, siyavakalelwa ukuba kukho inyambalala engekachukunyiswa. Sincede Thixo othandekayo, sanga singahamba kule nkomfa sinesingako isilumkiso enhliziyweni yethu. Sisazi ukuba namhlanje isibhalo sizalisekile egameni likaYesu. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted.
Sandula kuzifumana khona ngoku. Sandula kuva khona ngoku. Ingaba balapha. Umgama asingomahluko kuThixo, ungokho ndaweni zonke, fanele abe njalo ukuze abe nguThixo. Ezinye zezinto ezinkulu endaziyo ngazo ezenziweyo kulungiselelo lwam oluthobekileyo zingemfonomfo okanye umntu othile atsale umnxeba, izinto ezinkulu zenzekile. Masivumelane sonke uba uThixo uya kubaphilisa aba bantu bagulayo. Thixo othandekayo, sibazise ebukhoneni bakho ngomthandazo. Siyazi ukuba ngobunye ubusuku kwakukho umpostile owayevalelwe kuzo zonke izinto ngoku. Wayesentolongweni kwaye wayeza kunqunyulwa intloko kusuku olulandelayo. Ezantsi endlini kaYohane uMarko babe nomhlangano womthandazo, kwaye ngaphakathi kwezo zisele zingaphakathi ngako kusiza laa ntsika yomlilo ikwanye eyalandela abantwana bakaSrayeli okanye abantwana bakaSrayeli bayilandela yona entlango. Yangena kanye ngaphakathi ngenxa yaloo mhlangano womthandazo, yaze yavula lonke isango, yaze yakhuphela ngaphandle esitratweni umpostile kwakhona, wakhululeka ukuba ashumayele. Siyaqonda ukuba aba balungiselele abantu abazimishinari babophelelekile ngoku ba bakwikoma nakaloku nje. Nkosi, usekwanguye izolo namhlanje naphakade. Yiva umthandazo wethu ngobu busuku. Oh Thixo, uthe xa nithandaza kholwani ukuba niyakwamkela oko nikucelayo kuya kunikezelwa kuni. Nkosi, siyakholwa kwaye sithandaza oko egameni likaYesu okokuba uya kubaphilisa. Nkosi, ukwenzela uzipho lwakho kuthiwo kuceliwe ngoku makwenzeke. Amen. UThixo akusikelele Jerry, uyakholwa kunye naye umzwana uDimas.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright, International Directors, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Turlock, Jasper Engler, Ike Agnew from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love him. Our U.S. Ambassador who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rogue, our Secretary Treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. And it's so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena sitting over there. Wonder, did I? Art Wilson here. We didn't have
place enough here for him to settle all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. They're all on, and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
We had your Aunt Sustan a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari and Noah.
Masithandazeni. Bawo wasezulwini, singabona ngengqikelelo ngobu busuku wena ume ecaleni lodonga, kwaye ujonge abantu besiza kwaye bebeka kuvimba kaThixo. Kwaye wabona lo mhlolokazi esiza nje nencinci imalana, nje iipeni ezimbalwa zesishumi, mhlawumbi enabantwana ekhaya. Kodwa wayenomdla ebukumkanini. Akukho ntandabuzo okokuba oko kuphindiwe ukulinganiswa kwakhona ngobu busuku. Ibe ngabantu abaninzi abafakileyo okwako konke abanako okanye okwenzekayo bonke bafakile kanye apho kulo mnikelo. Ngokuba kubekwe kakhulu phambi kwethu okokuba kukho isidingo kwaye iintliziyo zethu zikokuba. Bendisoloko ndicinga mhlawumbi ukuba bendimile phaya ibindim ojonge kulaa mhlolokazi bendiya kubalekela kuye ndithi sukuyenza dade asiyidingi kodwa mhlawumbi ibiya kuba ngokungalunganga zange wamxelela ukuba angayenzi wema nje wambukela eyenza kuba wazi ukusuka entliziyweni yakho uya kumbuyekeza ngokuya. Bawo, ndiyazi ukuba wena wazi izicamango zayo yonke intliziyo ebekwe apha ngobu busuku noko kungayo. Iye yesizathu sobukumkani ngoso okokuba lo msebenzi esiwonwabela ngokumangalisayo kakhulu kwaye nobu budlelwano ngoso kwawo onke amakhulu amahlelo ehlabathi. Sivakalelwa ukuba singabona abanenyweba abantu ukuba lapho ngobu busuku ebukhoneni bukaThixo. Sisiva eli lizwi likhulu liphuma kwaye libonakaliswa liqondakalisa uThixo ephakathi kwethu. Thixo, nikeza kuye wonke ubani apha njengoko enesidingo. Siyathandaza ukuba uya kusikelela umnikelo ngenjongo yokusetyenziswa kwawo.
We ask this in Jesus' name. Amen.
Sikucela oku egameni likaYesu. Amen. Thixo anisikelele.